jira baabuur oo soo toosa fi soo socod weydiin hagaa uma jira dhinaca baabuurta oo xamuulka ah mas baabuur yar baado oo weydiin soo toosa aan galo magaalo kale ku qoyo ma jira jirtiyadii baabuur maan ku galayo haddii oo war raashimee qoyan oo arada mayka qoyan oo war gaarida meelda ka sheenayo oo dhuumalaysa iyo dadka shacabka ganacsatada kale qoyan war baabuur ha galo ma leh war baabuur ha galo intuiya way buwa jiriska weydiin ha galo ciidamada oo la tababaray runta u koogan makafalan iyo shaliid iyo wanti jidka dhan qoqdaan jidka ciidan dheeri baydhabay weyid wadadan dhexay 90 kilometro ciidamada bay degan yihiin goobgaduud buuraya degan yihiin 30 kilometro baydhabo jirta 60 kilometro antaa jirta marka 60 kilometer nabooda koraan ciidamada weyid soo shaliidiyo marka ogolka dhinaca baydhabo madaxa ku dareero weyidna ku dareero kora marka makawada filan ciidamada shaliidiyo oo degan degmada weyid marka ogolada dhamaantay madaxa isla wadaa jirta furmaya marka hal mar oo la isla wadaa taasana ka furmaya hadii